Yeah, it's Goldie once again.
Goldie once again.
Na popa tena.
Snow White. Pull the.
You're the winner. Girl, you're the winner. Tell me, who'd you be? Would you believe me? Little Shina. Pandya mazima kwako sisiki tena sioni hey, hata nkikosa upoko nami tani hata nitekwe hata kidogo nikese kama majina ndo nilipokosa utwaka mami sio vibayo niseme wendo wa kwangu wa peke I swear I'm in love. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you.
Finest baby. Neno mapenzi ni zede kuchi kuchi. We ni fundi we mwalimu kwa upendo na ni teach. Unavyo nipa siki nice tamani kuchitu. Kiniona na kina nai ni miziki tu na kiki. Maneno menge tumenipa kizizi. Sijui ni nina nini tulitoka na machizi. Yangi mbuai yangi zeze niongeze irizi. Nifungie chumbani ni hesabu michirizi. So please kuachane we ni ndoto. Nice nazali la mtende vicheche wote kushoto. Pendo unge kwa ni ubani ningeweka kwa cheteso. Fumilia kwa nami ataisha ya mate. Na shukuru na nipenda zidisho pendo wa dhati. Sugla mtu kwetu mwema wengine baby wanafiki. Wanafitini unibige chini ni baki lola. Nitapige tamagoti kikuzi nitasema sorry.
Hata nkikosa upoko nami tani hata nitekwe. Hata kidogo nikese kama majina ndo. Nilipokosa utwaka mami sio vibayo niseme. Wendo wa kwangu wa peke. I swear I'm in love. I'm in love. I'm in love with you. I'm in love. I'm in love with you. I'm in love. I'm in love with you. I'm in love. I'm in love.